ngiyakuthuko angithuki wena ngithukuthando ngangifusela umuzi kababo ufile umuzi kababa kudlu wentombi ngiyakuthuko angithuki wena ngithukuthando ngangifusela umuzi kababo ufile umuzi kababa ufile umuzi kababa ufile umuzi kababa ufile umuzi kababa Yase ayinzeli ntumbi Bengicela ukubuza wentumbi Ingabusiswa khona uNikki Nobuyiwele noNikki Abahle njengawabaningi Ngithanda ovundlula imali Inkomo stwele isibaya kithi Ngithande naweni up to the head Emina ngisasheli sengimdala impela Kungathi ugetha ngifike ngixolele Ngikunywa ngothando ngicela sibonisane Ngishayeli smali wentumbi Ngihlezi nizwa mahebezi Bethi kunoni kwasemzansi Bengiphika kubhudu wentumbi Angithuki wena ngithukuthando Ngangifusela umuzi kababo Ufile umuzi kababa Dudu wentumbi ngiyakuthuko Angithuki wena ngithukuthando Ngangifusela umuzi kababo Ufile umuzi kababa 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 Lentombi yinhle nandi ushukela Ngemumbi lashili isimela Zimnyama thinwele ushumela Inyawo zinegwegwe itafula Ikhothi aligqokile isikafula Wentombi ngihamba nawe Wentombi ngihamba nawe Wentombi ngihamba nawe